CKMusicPromos.com.
Yeah.
CB on a beat.
You know what time it is. DJ.
Mr. Fresh.
Let's go. Yeah.
Fresh all day. Okay.
Already.
You know what time it is? DJ Fresh all day. Okay. Yeah. Wakamba vina paka nowadays. Kwa vindu vamo unshi pama nkala chima this. Pali this and that and that and this. This my this full of pali pons. Kungu kamba pali gela wanga. Nizi yo mamkumbwa, that's why mami panga. Ivi vasala ni kutamba kochabi, that's why. Ba nature, ba sheta, ba funta, tika pita mulizi. Muma nkala che mutamba mulizi. Bati akankala eka, bize kumukonka, ti fresh na fresh ati bwanjuko. Nika kupeze pali gela wanga, nishi kwa sila waenda, zazipeza che musanga. Nowadays wa guys si wa ficha bati kuli mama bali bize na maficha kumbari mama tema miala ati uja guy ndiye unga ende naye wama funa vika sila baka sale naye God forbid I came along where we hurt
uja semu malema kama mbambo jange chotevele na wana chivera shikuta doru mwana magitango voja jini chabata mawaka zengele kwa ya okeja akange na mchoti wa makamba nika hulu na ina wa makukumba ya ina wa makukumba.
Mkana leko sebala landa pali kwebo. Baby wanda lewa ni shafyo. Panti wongo wonga mesho kakana. Masoba pokwila bapangela ko chibo. Chiboza. Ati mika hule ainoba makukumba. Wele webu wajinyongi. Igwilile muwezi wajilaze chemubata. Bevo kamba babaka. Teti vale mato chiba pase msani. Washize mukijaka chudo kondo nyeba gizi vibazo. Sinifuta kukubura habe ni sekunda no. Durubuji teyenezi micho ya gomi. Rekandabi kule pubanda ku ya. Muza lemo kamba kale. You so sweet, baby, go down. Shaka boy, tengo chova kenjenga ni mandela chabe bono baby. Like the way you make it body beats, baby, no wonder my head ya faka kuchila na kusende. My exam tagula kono ngole. Uje mu malema, kama mbambo tanga. Sevele na wana chivera shikuta. Doru mana magi tango boja dini chabata mawaka zengere guaja. Okay ja, akange na mchoti wa makamba ni kahul. I know I'm a kukumba, yeah. I know I'm a kukumba, yeah. I know I'm a kukumba, yeah.
Makala cha mukumba wa kero wa wanzano. Imwefano sivi mipanga, vione kamangani musanga. Atawe samvira kero msee ujo whatever. Okay, wala mtoanga, mbambo ni mbambo. Na chuzinga teka mambo kumbwa vetipanga. Pangani vanu kai.
Exclusive from CKMusicPromos.com.